waza waza we, kuwaza waza we, kuwaza waza we. Unawaza nini? Waza waza we, kuwaza waza we, kuwaza waza we. Unawaza nini? Searching for me, I was searching for you, I was searching for you. When you are searching for me, I was searching for you, I was searching for you. Unawaza nini? Waza waza we, kuwaza waza we, kuwaza waza we.